minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga lino olunaku olwaliro egenda okutongoza eddagala eritangira akawuka akaleeta mukenenya. Omukugu Dr. Herbert Kadama akulira okutangira akawuka akaleeta mukenenya mu ggwanga lino alambuludde.
Eno mu faizi esooka twafuna doozi 19,000 mu bibiri zetugenda okutandika nazo, era twasazeewo okutandikira erira kubanga kimu ku ebyo nti ekibuga kirina HIV burden, nga osanga nti buli omu ku bantu 10 osanga 10 babeera n'akawuka, which is around 10%. N'ekyokubiri nti abantu balowooza nti obulwadde buno bwaba Kampala bwaba kati tusazeewo okulaga ekifaananyi nti buno obulwadde buliwo wonna, era ndina eddagala tujja kuligaba wonna kyokusalawo okuleeta wano erira.